siyabona nje EDA nayo akade kungalindelekanga ukuthi ngahle yenze kangcono ikhanya yenza kahle kakhulu kubo masipala abaningi ngoba kwezindawo ibathetho masipala akade bephethwe ANC. Elinye iqembu elikhanya lenze kahle kakhulu ikakhulu kwiprovince yaKwaZulu Natal liqembu le-IFP likhanya nje hayi omasipala laba abancane abasemakhaya abaningi libathathile libathatha kwi-ANC. Leqembu le-EFF nalo futhi likhanya lenza kahle kakhulu endaweni eziningi, inamba zikhuphukile kunakukhetho olwedlulileyo. Kanti nabanye omafika izolo abanjenge yethini XA le ekaMashaba owake waba umeya weJohannesburg we-DA nalo la eGoli likhanya iqembu lakhona lenze kahle kakhulu. Maningi amaqembu akade engenela ukhetho, maningi kakhulu. Ngoba lana nje eGauteng ngabona ayafika ku-54, amanenga khanya zuzile.
Sesikhangela konke osokwenzakele, ubona kuwela ngaphi indukulo xa uxaka?
Okucacayo nje ukuthi amadolobha amaningi, kakhulu amadolobha amakhulu lama-metro, kukhanya ungathi amaningi azobuswa ngokubambisana kwamaqembu. Akubonakali nje kuba khona iqembu elisikhondla-khondla eliphuma phambili, ngaphandle nje la kucace khona idolobha lase-Cape Town. Kukhanya-ke idolobha lase-Cape Town i-DA ingalibusa ngaphandle kokubambisana nabanye abantu. Kube khona futhi elinye idolobha lapha eli-Eastern Cape la okuyinhloko dolobha, Buffalo City, nayo cha kukhanya i-ANC ayizukulibambisana nabanye. Kuze i-Durban eThekwini bekungathi kusayihambela kahle kakhulu i-ANC, kodwa sizabona-ke ekugcineni bekungathi ilona nje futhi elinye idolobha elikhulu i-ANC engalibusa ngaphandle kokubambisana. Kodwa la amanye ama-metro, i-Johannesburg, i-Pretoria, i-Nelson Mandela Bay, i-Mangaung, hayi cha, akukho okhanya ehamba nje eqekele yedwana, kukhanya bazowabusa ngokubambisana. Kodwa-ke futhi siyabona-ke ukuthi ikhona lento kubantu abathi ethi yona balithanda iqembu le-ANC, kodwa ngoba lingenzi kahle, ningenzanga kahle, abantu bakhetha ukuthi abangayi ukuyavota, bayihlalele emakhaya. Yilokho okunye okugqame kakhulu kulolu khetho. Yikho-ke futhi okungathi kuphazamise kakhulu ukuzuza kwe-ANC. Kuyobonakala-ke ukuthi uma sekuphele konke, izibalo zonke seyiphumile, ukuthi ngubani omi ngaphi nangaphi. Kodwa-ke okukhona nje manje okucacayo ukuthi hhayi, iqembu elibusayo akulihambelanga kahle kakhulu.